Suaseca Production.
Duffel on the track. Pige goti, shehina ubani, tuwa pige shoti, vizo vizo vishetani. Eti mapenzi pochi, kwangu pochi kitu gani, walo kujana noti, wakashia barazani. Mechulishe mchicha, puwa igusi mchanga. Chomo
Kia mandi,
olala,
mahutifusha na manukato ya zanzi,
olala,
nipake mafuta nichuwe nitope ganzi,
olala,
kisha shika ukuta fanya kauna paka rangi,
olala,
kutimiri gili gilani, mwili ronya ronya, oh mama kide, mama kide, nisiri yetu chumbani, tunavuta na foronya. Oh mama kide, mama kide. Ukinipaga vya mgongo mgongo, napatwa kidere mdondo mdondo. Ngoma sikinde msondo msondo. Ndani kwa moto, toto kinanda chombo chombo. Geto shuni kimondo mondo, hata bila cha mkongo mkongo.